Daraja, mapafu ya Simba. Daraja, mapafu ya Simba. Yeah. Yeah, thank you God. Yeah. Maisha yangu, maisha ninayoishi, maisha ya kinyamwezi na kula sana bata. Maisha yangu, maisha yangu, maisha ninayoishi, maisha yangu mimi na kula sana bata. Kula sana bata na chana delele, najua mikuimba, najua mikuchana. Saluraja mina chana, jale mini kipa na pumzi nyingi, naingia rodi wengi. Na kushukuru sana Mungu, menipa pumzi nyingi, mina chana. Veni viti nyingi, napenda sana sifa, veni viti nyingi, nichane kila sifa. Jane kila siku ni wachani ya washambo watusema misijui mikuchana mambia mimi uliza mima fans misijui shkui Sign us on a beat in us.